respondiste que hay.
Mimi, namshukuru Mola kwa kuwa alinipenda mbali sana nilikokuwa. Yeah, tangu utotoni maisha kukimbiza baba, yale ya ndotoni ameyatimiza. I mean for real. Umenitoa mbali dadi,
dadi.
Teka kununa kupata kukosa.
Ayaya.
Umenibeba wewe, umenitunza mimi. Kwa upendo wako ndio ninasema.
Nina kila sababu ya kusema umwema. Shida na tabu zimekoma daima. Wewe ndo wangu na imani sitokwama.
Nakumbuka zile enzi nikiwa dodo, ila wewe wa mapenzi ukanipa moyo. Na ndo maana tunaimba
ni wewe,
na ndo maana tunasifu
ni wewe. It is you, only you, umetenda baba.
It is you, only you,
nakupenda my love.
It is you, only you,
umetenda baba.
It is you, only you,
nakupenda my love.
Gonna fly so high like
lazima atakimbia. UK artist pamoja.